Y sabes, te espero, no me muero. Va a quitar shell, shell. Shell a par. Mi nombre es la misma M.
About the virus, COVID-19 pandemic, our killer, our deadly disease, our enemy. It's here, it's everywhere. Let's humble ourselves to our Lord God Almighty. With our door closed and pray to Him. He'll hear us and heal our motherland Uganda and all nations at large.
Ela kuenda kiopini, ela lojumu bedi iembamba. Omu yu akutama, mane rinyo wako. Omu posh mane rinyo, waka kudano dupami iye. Kumadubo mana turu lemba ngola minja. Kumadubo mana turu lemba ngola minja. Kade kwa mpamungu, ushamu mamkudano mi iye. Coronavirus, never one, you mum shake. Then you have a dog on Monero, man, a dog on you, fool. And like a weird like your pin, and the lala jumu be in the back. Money in your work, wash money in your. Kakudano dupami iye Kumadubo monaturu lemba ngola minja Kumadubo monaturu lemba ngola minja Katepo mpamu ushamu mamkudano iye Tangwama nakape uokikingwa Uokikingwa ba Yapu wakingwa mungu Corona virus negowa Nunga mshepe
Mama, you know you got it. ikajikshe
wanati tuno ikaji
wanaru tuno ikaji
wanati tuno ikaji
dunia rafika mwisho
dunia rafika mwisho
dunia rafika mwisho
dunia rafika mwisho
kalele za wanao sherekea zimekoma ndugu yangu sikia
furaha matari imekoma
Come
with you.